Batman, stacking. Ushanivisha viatu hadi mikononi, lavu mpaka jikoni, style ya wavu kitoa kuku kikangoni, ushapu mpaka sioni, wangobava moyoni, uliende pusha na tabu zote za kinondoni.
Na kuita njoo, my baby baby, ushanifunga tena isiongo madraw, my baby baby, ubachela sitaki, kuku wangu nini manati, sicheze ibahati. Minafunga penati. Shigara bumbum, sioni ndeke mjanja kana satunduni. Yani vumbum, kibindoni. Siku muye kani kaba shingoni. Mapenzi unaniwezaga sana, sana. Nikipenda sipendagi tena, tena, tena. Kwa koma danga yana dema, dema, dema. Na kuvisha pete chanda chema, chema, chema.
Minapenda vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Basi nipe vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Minapenda vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Basi nipe vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Uzema kweli nakupenda eh. Vile miaka inakwenda
ha, wachawi wazimie data na haya ishie hapa. Na wale vivuruge mouse wapatie papa. Nataka watie chata, achambulie kapa. Vyote nipemie nisindikizie baba. Na nikikuzi sorry malize kifamilia. Na sura ya mdol nisochoka kuyangalia. Wanipandisha mall kila unapo nikumbatia. Chumbani magol alilefa na anashakilia.
Mapenzi unaniwezaga sana, sana. Nikipenda sipendagi tena, tena, tena. Kwa koma danga yana dema, dema, dema. Kuvisha pete chanda chema, chema, chema.
Minapenda vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Basi nipe vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Minapenda vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Basi nipe vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Kusema kweli na kupenda ye. Vile miaka inakwenda
na nikikuzi sori una sura ya mdori wanipandisha mori chumbani magori. Take over the game.